tamani kede kabaruji amen e fulfulde
kede kabaruji amen fulfulde alkamisare no kay did lewru me yomedo mayru jam hitande uina did no kay joy jena yemde soki der maison de la presse bamoko jottino no do kabaruji du yumor waygalo kanko no dirtedo seydu daw wonto oggi jamde to ko nayri bangal waydi ndena go holita wi dum matamale sa halidni kanyele wudle ndi el hobe du kanyen keddi len kaki du won bondi hen won majjube be jita ka fa handen no kay go lewru me won nyaloma kedjanat attayli adnar Allah ndu fe mangal modu le leedi mandi mi citi lewri jamaanda no horsini do sanne dogotoron be kolli tiwir fa jamaanda yarfa jabbito idu way wodu kutti fode cialal modu hen no ko yaata dewle teme dere kanyi kabba nokko no dirte tene idum le region san no be kolli tira wir ko ni faana modu fa dewte yalla hono be kani wutirde gal mo saddaaji dewle le o do no ko di wonon sembe kabaruji dum min jogi non do bete hande di bismillah modon e hedaade onandaji ni kanya fayotto ngui kaji kanya ko nande mudu dum mata le sah leedi meden di kanya fayotto le wud leedi meden di le cekite yon terne dum latik sababu so yimbe el keddibe le hen kaki kewdo bonle hen do on do wattu fu armano wonde hayfed nokku no dirtede jafarabe wiide be bari tonon civile be jaray njuppay wattu juno armo wiyana wonde waddo hen konjal fa famano didi o golleji ngadri ton fa kebe famtar kedden ali cisse
jama alam finde altinere bettine yimbe el sappo e tatom kanyo en woni be yimbe el jogibe kabodo be andita ka wari nokku mabbe no ta damije ana le cercle masina o do nyaloma goto mublaji civil em hewbe kany em do hippama nokkuma be noddirta kaji ana le commune gunzorey region gaw ngabbe on do golle teti dawo be ko jogi fu be jottini torda chauffeur goto dum be tacci be do gol koyde mudum goto fade nem amadou hamadun horajo le coltindirma ana le cercle jire yimbel jogi be kabordo be andita ka sutike dum wakat no iwanno gese mako nom holitiri wiide batti be mo yontere bettinde ngenni be noddirta jafara be yimbel hewbe kanyum en du won barabe tum arme leedi amendi kayfat wadde on do golle holliti an heba balle seda jom wiide wara wadde lugo goji fa anda hono dum latiri fedde ngado o imadaraji fa jingana hakkeji bibe adama em mo be noddirta human rights watch le communique mudum goto nardi kana ko be leedi amendi wada ko woni e bawde mudum fu yalan haltana jamande ko hebi bangal fam e le lugo goji mudum di
dido kabaruji fano hebe do page Facebook kanye compte X jo tamani konayri bangal non di wo hore juleedi kiddo sodira leedi mi di kanye fa yotto kaborde mangal pade miccitede wi yurku yurkuji kewde kanye mata le hen be bisari yo anani futtinde alkamisar handen ka kanko ministre kiddo wakkende dido cogguji ngadan nonde o tawata ki ton sabide wottu jono wana celludo holita wede mangal pade hewbe du nangama le o do golle fa yotto ministre ngabe kanye premier ministre goto miliaruji kewde kanye ngujal le wakkande coggo wadan nonde no be kollitiri wi sari yo anani fudde bete handen le gallure bamako de don ani jukitede ko nayri bangal fedde humininde yaltinde talkur wattu jonono jam e deejere han hewtere leleede med indi kambe huminibe kabar de do fedde kenya be gonno yeso journaliste en wattu jonobe gonde hollitinde no golleji di gonde yarde yeso le majjube mbibe garabe tuugo ko nayri bangal fina tawa yalla jam e deejere han hewte le nokko fa kebe famtar kedden ali cisse
le on do projet ngaro fa darono jam e huntondide malin koobe tobe temdere e joyi won lehem tewture daranaade basi momi gonle mudum le nyalama hande o mine e hore hala mudum do ana lehem tobere njenobo bindol mudum gol kanyum buri bindi fu gondi le deftere ne judde sembe makodo fu ana yowi edo nawtorogol fina tawa janyel gondi le leedi amendi yalla o do tiddalan hebe jogolal o do charti le wi kadime ande waram tugaade edo dati mo malin koobe kanyum en hore jogino fatimina basiji hakuna yimbe yoga e majji ana nawtorogol fina tawa bilki sembe chaldi kanyum ko nande mudum joda hala waram wadde hakuna yimbe kanye ameri em fina tawa fayoto yimbel mbawbe hala yella ko tewte ko an hebe nom holitiri wiide kadime em khortube fa winda de do deftere be jukkini hala wiide tobbe didi anale o do charte kertanado birugol e le fina tawa sabi dum tan watta e le wi mabbe so malin koobe atabiyaji mu em waito jam kanye dena ko tewtite do hebe malin koobe kanye en du heba huntondirde mitin tinde tan wiide ko yettoto kadime em ande chapanjo kanyum en woni cuɓaaɓe fa winda nde ɗo deftere.
Wattu joni en garan memde kabaru attay micciteɗen wiide jama nder horsini ɗum sanne. Wattu joni si ngaji atte ɗiɗo ana kewi sanne ley leydi meɗen ndi jama nde ko heewi leydi mali ndi fo ana yara ɗum. Kamɓe andanɓe kabaru cellal ɓeɓe kolliti wiide yimɓele ɓe tinno fad ƴaɓɓito yarde atte sabide sa sela ƴaɓɓita leena ana wawi waddude ko nayiri banggal kutteji dow cellal maɗa noon ɓe kollitiri wiide ñalawma keƴƴanaɗo atte ɗum yambinama ley noga e goho lewru mai hitane ujunaje ɗiɗi e noga e joyi ley leydi meɗen ndi. Fa keɓen famtare keɗɗen Ousmane Niali Buuli Ali Cissé.
Ley mal himɓe hewɓe woni ɓe mbawa yaade caggal atte no ɗum foti yiɗede ñande fuu waddoɓe atte ɓuuri hewde ley leydi meɗen ndi. Abdoul Karim Koulibaly yo hoorejo gollirde wootere gaddore atte ley leydi meɗen ndi. Conteneur ngaji kewɗi min ittata Chine warde, miɗen coccira e teyfotoɓe famarɓe ley leydi ndi fuu e maggal mum. Ɗo bamo ko ɗo kaña e ley région ngaji ɗi malinkoɓe yoga ɓe kolti wiide se jaari atte ɗum watta fa calɗi mumen pirto. Ñande fuu miɗa yara atte, min miɗa wawi wiide atte ana hokka neɗɗo hakkillo lobbo. Nde wootere na laabi ɗiɗi jarami atte ley ñalawma, mi wawa wadde ñalawma tawi mi yara e atte. Sini min jooɗe ke gajade min jowi atte amen si haalaji fuu meɗen kaala. Yarugol atte won nafa banggal cellal na. Docteur Noel Somboro, directeur technique CSCOM Bankas, noteke gullandol
atte yo hunde moƴƴande sanne calɗi ɓinguel adama. Eɗum haɗa calɗi neɗɗo nayiwɗe, eɗum haɓa ɗu neɓam ko woni e calɗi neɗɗo. Neɗɗo hana yarde ko ɓuuri vergae joyi atte ñalawma fuu.
Ka noon docteur Boubacar Bathily, dogotoro gonɗo CCRF Yoroso, holliti hon atte hani defirede.
Les asiatiques
yimɓel gomɓe asie no mu'inirta atte mumen o, kañe no mi mu'inirta mumen o walda. Kamɓe a tawan haako atte seeɗa jiyan kewɗam ɓe gattata e muɗum. To amen ɗone haako atte kewɗo mi ɓamata so min gatta e muɗum ndiyan seeɗa. Ɗum watta so te o laato hono drogue juuɗe amen.
Caggal ɗum dogotoro en ɓe koltiwide yarugol atte ƴaɓɓitingol ana wawi wadde torraji banggal cellal.
Wattu joni en jaran nokku noddirteɗo teena iɗum ley laamu tomiña ley région san o ɓe kolliti wiide ko yaata dewle temedere kañen kaɓɓa toon jamma altinere ƴaɓɓinon nde le majjuni singaji ɗi fuu dana gonno tan kañen fa yetto yimɓe iwruɓe ley dinaji e ko nandi e muɗum. Kamɓe woɓɓe oɗo golle ɓe mbi koni fana muɗum fa ɓe ƴewto yallano yimɓe yurme nde hani wartirde hakkunde jaaliño gonɗi toon ɗi ɓe ƴewtodu yallano ɓe kaani ɓuytirde ɓal mo saɗɗaji maɓɓe. Fa keɓen famtare keɗɗen Ali Cissé Ousmane Niali Buuli.
Ali Daw kañum woni arɗo fedde kumaniɗo landinde ɗeɗo dewle kawrintinteɗe so haɓɓide le nokku moɓe noddirta teni. Le wima ko hawrintinde dewle so haɓɓida ɗum le nokku maɓɓe ɗo yo hunde fina tawa maɓɓe gatter ɗom hitande fuu.
Yombayɓeɓe mi ardinta golleji mum fanda muɗum yala almusaɗɗaji ana ɓuyto. Mbiɗen mbawi ɓamude mobilaji noga e joyyi wadde cortége. Almusaɗɗa muɗum ana wawi ƴaɓɓade million goto wattu yoga.
Yimɓele hewɓe jeyaɓele wuro ngo iwroɓele tatiji kewɗi leydi amen ndi kañum en ka wari hawrude nde ɗo yambere maɓɓe kolliti wiide ana teddi sanne juuɗe.
Min himɓe jenne noon min gari hawrude kurtungu sakkinke amen goto. Ɗo welti sanne kajolo iwrumi warde ɗum no hani yettede. Min mi neɗɗo motti miɗo seyi sanne e o golle.
Bourama Konate yo dunke andanɗo kabaruji ɓiliɗe finatawa holiti wiide nafa mawɗo ana hem e juuɗe yimɓel ɓamodiroɓe, nafa muɗum ana yetto gendi e hoore ɗum.
Rentude waddude kurtunguji ɓe ɗum hakkille lobbo noon. Kurtunguji gonduɗe waɗe ɗo ana ɓuuri temedere, eɗum nafa gendi ndi.
Dewle kawrintinteɗe so haɓɓide teni yo wakkati kuyal mo yimɓele hewɓe warta hawrude e muɗum. Ɗon ko Ishaka Koulibaly heɓani studio tamani iwde tomiña.
Studio tamani projet mo fondation irondela ɗo mali ɗo e gollidimɓe muɗum téléji e radio ji irtel mo faaba mum itira Union Européenne e kañe e leyɗe Danemark, Suisse, Royaume Uni e kañe coopération espagnole.
Yewtere meɗen noddirten zoom sirde ngaran memde ɓeɗo sukaɓe worɓe kañum sukaɓe rewɓe so ɓami fa fotire joƴƴinama dow katene jeyata tan toon ɓe jaata soɓe cuutay maafe o. Eɗum tawe worɓe, eɗum tawe e rewɓe. Hono wori Ali Cissé.
Le galle fuu ana neɗɗo na ɗo yimɓe cuuɗotoɓe so ana wujjita ñamduji. Ɓenɗo yimɓe satule katene yahata so uttaya barmaji suuta tum tayere tew ñama yaaha e lawol muɗum tawa fe goto yiyay ɗum. Baru ana hakkude maɓɓe no jiiɗa fuu o cuuɗotoɗo so o natale katene inniko uttaya to barma muɗum o wujjita tum dum tayre tew o udda o yahay lawol mako kanko baru o koyde kurde jom o moda dum inni ko no warfa fetcha botare mudum fu tawan tew ko tacci so wattile mafe mudum o ko wonko nyaki dum hono baru em ana heewi le galleje amen di piltotobe no yafu le katene amidu e suka debbo defide o yimbel wobbe kasem e le galle mu em defure so hokka yimbe heddibe nyaama ana moji nga bamde kanyum du so nyaama torda fu wala hem don hala mako no nodda wara o nyaama chagal so botaje tilike fu o wiam heddibe fati domam kammar hodum sabino o defan none ka o nyaami o waabi nyamde fu nyaamo kanyum tam wawa haltitidde e heddibe bangal nyamdu nyaametendu so ana welina du so ana metti
don gattina dudde betande do kabaruji dimin joti on sanne hedade heju jamen holitindi wite onon kajab noddu studio tamani numero o mon on gadan chapande jeddi jagom chapande jenay jetti chapande joy e jagom chapande joy e jagom be keba itnaade journal gal be do don so ngabbi do be me ande tono noddi o do numero mum no dirto service kuno fon 37321 wajib senator on facebook noga kali sefa no wato so kebon noddude dum du fe e mbudo tacciata kilen fan jeefe nokku no andir ono do e ser yewtere meden de ana wodi wassalam yotere meden de ngaram memde hono beddo yimbe lo humini be kabaru cellal roobe le be tawan e be tawe le cu dogotoroje mod le leedi meedi ndi feli kiri duuji toode be kan tawede ton dum no dirte sas famen kambe jukitito debbo so bami fa so wi ki kanya fa yottodo jibinto do fa tan kambe jukitito debbo darne mabbe do no mawni sanne ko nayri bangal fati debbo heddo e rimugol na fati suko mudu heddo le hen ka do e tawede fa tan be kewile ngalluje de nokkulo god antoda tan be ngala non holitira wiide wotto jono cadele hede be jogi le leedi meedi ndi fa kebe fam tar ngare kede ko mine Ousmane Yali Bouli min pewni on do hen darne docteur roobe an mawni sanne no cuud docteuroji din gori leeliid ndi non kanko laamido de do fedde no dirteedo yalkuye hawa gindo hollitiri wiide wattu jono haali hono be gonde feccirede leeliid ndi o beedle hen do wiide e be kan hojjede le golleji
ko buri feccir e sage femme fu do bama ko do ngoni sios kom ngaji ko ya temel jetti e sappo e jeegom woni ngala sage femme e le mali nano sage femme en kan beedede sabi oms hollitiri wiide le himbe ujinaaji sappo fu sage femme noga e tatun darna dum ben dun an holle wir dum feccira kanu gasiri gonga sine iwi le galluje de sage femme an pandi de groupe pamare de
di sage femme
dou etayde fube kewa e kireduuji leeliidi ndi amde bankasi fa garda yoroso yimbe le gombe tombe an gonde hollude metti mudun yen
non sam que mi sage femme taton tangoni le ccrfo e be taton min tawoni gondo e golle laamu heddibe projet bami dum ben mi sage femme njago goni suudu docteur yoroso le be njago goto tan woni gondo watti jono ccrfo yoroso le sage femme sappo e jenon joyon tan woni gollobe sage femme heddibe ONG bambe
ONG
maymuna fofana joni hebi diplome mudo ko noddete licence le soude école do doctora ko jangete bamako do o holliti metti makko sanne ko be kojetaaki le gollirde lamude
après l'obtention
tagal hebugol diplome wala fuko holati wiide heban golle lamu hewbe amen anan joodi anan domi tawene ebe kasindina fubure le tuudi gollirde lamu hewbe amen jangollo le clinique ngaji fayse tawa e gollirta no be jiddiri sabiti dallaji lam o holiti wiide wayliti golleji mudon kanon sinia ewi wana non no wori le nokkuje de ko min jiyata ana seedi e ko hala dun
ta concret
kanko lamido pelle docteur roobe le leedi ndi be noddirta sage femme en o wi madraja no wonde wadede no o do golle worti o widube kalde ministre communido kabaru cellal le leedi meden di
pararapo
ko fawi do kabar bamgol sage femme mede mil gollobe gon ministre humunine cellal ana wondi habade do kabar joda halaji ana gonda yalla tidal mon ana hebe ne jogala so towa sage femme kebe licence ngaji le institut ngaji so towa sage femme tidibe jande le cuddi le kol ngala e wilamu gonga fu wala suudi le kol lamu jangina himbe de tawe be wana jataabe do bamgol golle lamu darantobe cellal
agent de santé
robe le sawrtobe wombe bamako fa jottida yeli mani kolitude darnde be do docteur robe ana mawni sanne fu fota ko nayri bangal cellal kanya fa yotto so be jibina
bangi ecologique
sage femme be ana kolitamin hono ndimo wadirte kany hono daranto cellal suka mudun ille fuddode hamila fayotade ndimo sage femme en dokka hakillaaji e hono dun daranito yalla ana keddo e cellal tawi ana nyaama nyamduji lobbi sini joomun hakilo mun ko bewi docteur o kany hani daranade hollitinde dun ton an way uutude nawalla mun ne wana mere yaata docteur fa sawro
mi titede wi di nyaloma keejina docteur roobe be noddirte sage femme dun yambinama le joyle wuro mehndu kale leedi malindi yambiridi ana kany wadde le wuro jion waru rundu non kanko laamiɗo docteur en ɓe mnodir sage femme lilide mallidi o hollitiri wiide